Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakkiraɓe heɗiɓe janwale moɗo ɗe gone bete talatari noko e jetti lewru juin hitande 2022 yamde diana ƴaɓɓuri ke silimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niane Boule kabaruji ɗo nujire woni hen to ɓoggui janɗe to on kumpitata wiide examen ngaji def puɗɗi keñal e leydi meɗen ndi fo e manggal muɗum ɗo Bamako ɗo e ley kedde leydi ndi wala fuutiɗo Allah goɗɗo mataɗo ka wonɓe centre hooreɓe centre uji ɗi wonɓe ɓe taykitiɓe gara e wadde o examen ñooro tuundiji ana jiye ley muɗum tatteji fuu ley genndi ndi fewde o tiɗal heyngol tuundiji jamare nde e merenɓe mon fuu wi bandum woni daraki e darde muɗum rewɓe yeliman hikkoletti wiide waylitagol wattu kutteji muɗum kewteke golleji maɓɓe faaɓe kunta hajuji maɓɓe no kamɓe yogaɓe rewɓe ana gonde wadde golleji goɗɗi hono waylitagol ɓiɓɓe jallona du wadde jaaguji yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi biyata ko bisimilla moɗon heɗal sidio tamani imongoji def puɗɗuɗi altinere keñal le leydi meɗen ndi ana jokkini hannden ɓe sukaɓe l'école gaɗɗan koɓe mbiyata mathématique kañ e biologie ƴiwde saha leydi meɗen ndi warde ɓaleri ndi ƴaɓɓorade ley wuddu e funnague leydi ndi kanankoɓe imotoɓɓe fuu jettino examen ngaji ɗi gondi waɗirede ni ma ɓeytoreɗen fam keɗɗen Mamadou Sama Sy koye Aly Cissé
lekkede leydi ndi goto foof no hinni kabaru immuji ñalawma guɓuɓo def o so jogaɓe holti ɗum laatike sago maɓɓe woɓɓe ka holti na mbawi no jaati yawtude koɓe gaɗi ko yo imotoɓe nokkuji bankas sikaso e tumbutu
rédaction woni komin gaɗi beetako o e dow hono talki windete so neldire yimɓe fawinoɗo muɗum ko waɗan tariki ɓe mbiɓe min kalta inɗe yimɓe le nayo kaɓɓe tubakoɓɓe wattuno leydi ni noddirteno soudan e no ɓe gordino waɗi no moƴƴiri tiɗɗala fuu mata kañ rédaction o ka laataki hunde newide jannguinoɓe kaybonomen ɓe du laataki yimɓele newiɓe
caɗele foof min jeeyi imoji ɗi ɗum woni ko holliti hoorejo centre goto to sikaso le ɓaleru leydi ndi keɗɗana Boubacar Diarra hoorejo centre A1 to sikaso
imotonoɓe fuu faa yetto kamɓe haymuɗeɓe ɓeydade laamiɓe centriŋay to imoji ɗi watte to ana wonno ton wakkati yamde jetti imoji ɗi fuɗɗi rédaction ɗum fuɗɗiri miɗen wawi wiide golleyi ɗi ka fuu waɗi faa wooɗi
to bankas toon hoorejo centre bankas de Moussa Traoré woytike ko yimɓele yogaɓe notaki ka holti wiide caɗele foof taykaka caggal muɗum ka holti wiide caɗele foof taykaka
salngaji jeegom joguimi to imotoɓe temedere capantati e joyyi molle muɗum na yimɓele jeegom kañum en ka waray mbiɗen jetta Allah golleyi ɗi ka waɗi no woɗiri
nono ko noon ɗum to Tumbutu ley saha leydi ndi sowona yimɓele yogaɓe ɓe notaki tiɗele foof taykaka e wi kanko Boudje Marandan hoorejo centre Al Imam e Sawti
dans ce centre
le oɗo centre imotoɓe temedere e jetti wonɗo a yimɓele temedere e ɗiɗon tan woni garɓe imuji ɗi ka waɗiri no woɗiri koɓe dokkaɓe imoɗo muɗum ko fuu ɓe jannguinama ɗum ɗe heƴƴoji hitande
candidat
kay kulukoro yoroso san sego motti gawo eko nande muɗum yo nokkuji ɗi imuji ɗi puɗɗi ele jaam e deƴƴere e wi heƴaɓe amen gonɓe tun ɓe beeten talatara nde ko wiyete mathématique woni ko imotoɓe puɗɗirta ñalowma mabɓe ɗimmo imu
eyyi noon jaati sembe seego sakiraɓe andon ɗi kabaruji foɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter kabaruji ɗi fuu dentinama fa ndungu o gasa hikka to kitta to a ɗum wonno ko holliti wiide administrateur général CMDT filiale US kitta e wi makko engrais ngaji fuu ko hani wattama e juuɗe remoɓe yalla ndungu o ana fuɗɗirano gasiri kano ɗi haalaji nanga e sanne hakkillaji remoɓe wonɓe ley o région anni ko Mouhamadou Baba Kounta heɓini hen caggal ko ƴiwi kitta dow faccitago sita sidɓe e Fatoumata Mayiga
lewi hooreɓe fedde CMDT lamu kitta ndungu hikkajon ana holli alhaali lobbo lewi meɓɓe dabiriji mawɗi fiyama ko to saabe remoɓe ma fuu ana heɓa feytiɗe golleji mumen ne woɗiri moru jagti kañum hoorejo fedde semdete ne laamu kita
hande faademal ngal waɗe laninigol waɗama tiɗallo komin jogui ko ɗum woni kabaru engrais ko saabi bini o tiɗallo woni baasi goduɗo hakkunde Ukraine et Russie ɗum yo tiɗallo mawɗo goduɗo dow luumo adunaru ndu fuu
yogaɓe remoɓe le laamu kita holliti ɗum wala gonga lewi meɓɓe ɓeɗe lafa winde danere ne caggal muɗum hono kaaki golleɗe ko heedu ene lafa ɗum jala Moussa Dembélé kañum remo laamu kita
fa joni nokkuji joga do engrais wala ko woni kabaru ire o ko min jogi ga en na hebata fei pourcentage ngaji sap 5 kilo bambari ana unaiji jegom 5 kilo gawri ndidu ana unaiji fei crise nord o crise world do ga o buri nawdi
ciagan ittorraje fu horbe fedde semdeden holliti kay ana mili hebde ko yata ton ngaji ujnay temdra hitoko li hitan hikkare lam kita donc mohammed baba kunta hebini sijo tamani ciagan uude mudun kita
lei badale julde leyende himbe gallure bamakonde ana bemba e beetugo la cogguji bali fay e tawede dabaji ana gondi e wadde le lumoji din e wi julabe bali be ko sabin bini dun yobbe sabin bini beedugo la cogguudi ana heewi hono rafinde na ko e beedugo la coggu ngure dabaji ko chakuru bije wonno ujinere e temere nay sefa wari handen fa ujinaji tati e temere jeego na fa ujinaji nay sefa halimata halima yatara yottege le ngallu le galbe yogaji do bamako anni ko hebine do faccitango ali sise sita sidibe
le garbal do dabaji di yete falajele commune jeego bo district bamako do yimbel ngarobo sodde dabaji di heewa do fi tawene dabaji di ana buti do yoga yimbel be min jide mu en ka suuda sukula mudum en fi fewde ko coggu dabaji di nabbi sanne hikkako
ali kuna shini ne
rakum fi aran mi yehi non galbal mi yewi honana kabar woniri mi tawi bal en wawa sodede ciagal mudum jamara dum wala kalsi mede do yalla kabar ana yewite do e julle no yottoto soni wala dum do yafa san mi non ko hawre e coggu on so halema gongam bal ana titi rawnen balikume tiotta ujnaji noga e joyi ana tiotta kafa ujnaji chamantadi yani fa ujnaji
debbe
ko dun tawa fu njeyobe dabaji di ka holiti wide wana kanyu en sabimbini nabugol cogguji di lebi mabbe e be njiya tiddalaji nawdi e adugol dabaji di wardel odo nokku
nin koko ni sawo sawo
hitane fu kulledi buran tiide yaade waddugon dabaade jaati itta nukkuje jogaade ana tiide hande sabde na yimbe lonbe hitebe ana tampina amen dum labidi war war amen fegu boye sanne be nangi mubla amen ku yata tatiman nay be banti dabaade fe baldin kay so halen maggo ana tiide arano balikum ciotta ujna sappo e joyi ana ciotta hande fa ujna sappo e jene e ku yowi
tawede al hal on wurdini fu yoga e njeyobe dabaji di ka holiti wida na jogi jike lobbu be mbi garbangal dabaji waray mudum fa buta homo fudu heban daba e cogu ko yidi usman bokum njeyo dabaji
waddu kan dabaji buri tidde hanne jumma amen ga du e tawede fu mede wa wiide on dabaji waran homo fu heban sago mudum so alla jabi
faiso ngoldo kongol ka ana waltina hakkilaji jamarnde yimbe ka ko heewi mu en fu ana wondi e sukulla eno hebirta daba hikka e be narda kanan ko be lindi fiana dum dabere yalla homo fu ana heba daba ko hirsal julde ni
nyoro ana jogi tid Allah sanne bangal heewgol tundeji le ngindindi do jaroda fu le ngendindi le lumoji le boli damal galleji ayan tundeji ana njuppi haya e jamare nde e maire en commune okay mon fu ana wondi e felde bandon aniko aissata jara hebne tiagal ko iwi nyoro do faccitango sita sidibe alissise
le genni nyoro ni tatteji fu ana sobi ayi am birki dabaji nokkuje yogaji gayde na fu ana heewi janji tunde nanan mudun do woni ko yiita le genni nyoro ni le wi yogabe dum battan yimbe homni kabaru rabuntunde nukkuden
tundi nyoro do ka hala mudum wawa hala de fi so tundi bottama kikide hande bete jango atawa hindu wartiran dum don wonno do yimbel kambe waddi golle oni woni be gatta dum no haniri fo se ngayi hore dibe asata di yalla ndiya ana heba yadle mudum di ndiya atawa ana darle majji wakati fu tan dogata homo fu ana hani tewtude kakol nyama juina damal mudum yalla nyama o ana heba wotede so homo fu du wuwi damal sudu mudum galurnde laba
levi fedde entretien groupement d'intérêt économique dum won yimbe humne kabaru labin tunde nokkuje levi mebbe tunin yo batta yimbe gennini jaati sabden so lewru wati yo beta kalsi bostri nyamarre souleyman traoré kanyo horejo de fedde le genni nyoro mango
yimbel be temen nay sefa min narta be njoba lewru fu nyamangaaji mabbe di balde tati fu min garam mi otta gaabe jabata yugude dum ana fandi dum yimbel jogibe kaakol nyama damal mu min galato min gatta nyama o koto fu min jopata dum kaaki amen nyamandu so min juini damal ame en gujjan
lebi mere nyoro mango ni tunini yo sabe jamare jati hajum en wala hen tegal mudum ko hewme yo bata kalsi bottir nyamar so lewru wati
la famille hakune galle ngondi dodi mudo galle mudum fu nyama mudum le fose ngaidi warta so yuko yoga e mabbe hore nyegeje mu en suki e fose ngaji so be keli chudi mabbe di watu no be gondi mahude so be tilike maadi mabbe abada be bottata lope di dundum waran lato sadda meri o tawine yimbe be jabata yugude usuluji mu en idu ɗum tiiɗi
laamunkoɓe commune o ana lamdo jamare tinno haɓɓa ceeji mumen yala nokkude ana laaɓintine caggal muɗum ɓe tinnoɓe yoɓa kalse hanɗo hokkede yimɓeji fitta e nokkuji so ɗum waɗama meɗe ndu heɓan ɗi golleji ɗum woni ko stradiat heeɓi en ko ƴuwi ñooro maggo nde inde sijo tamani
rewɓe yelimani kollitiwide waylitagol wattugol torra muɗum hewtegueɓe golleji sardigeji mabɓe sanne ɗum waɗi fa ɓe keɓa tiɗallaji banggal ndiyam ko ɓe jarnina sardigeji mabɓe ɗum saabi ɓe naati wadde golleji goɗɗi hono waylitagol ɓiɓɓe jalo fa wadde jagoji bale rewɓe yelimani ana darta e laamu o fa bo ɓe moƴƴigol forage ngaji kañe e masiŋaji mbaylitoji kullantereje ndemaji anni ko Aissatou Kanté heɓini en ƴiwde yelimani hindo faccitago Alice
rewɓe le gonɓe yelimani wala bawɗe sanne haybude kulle woy koɓe ndemata le jardin woy mabɓe lewi mabɓe keɓe mabɓe ɓuytike sanne yoga e mabɓe hoore ɗum wocci feyi golle o non hollitiri wiide kanko madame tarawle basansuko laamiɗo walde rewɓe yelimani
nde nokku amen ɗo ndemannimi watta jonde hunde fe allah mo heɓata le ndemal gal kasin meɗe cotta kulleji yogaji e nannane muɗum ga fandan amen yettare nokkuyi tomi yaata toon ko he majjiri ana bona sabde ne laabiti wooɗa meɗe wullito allah mo tinno moƴƴina laabi amen ndi gasta ɓe asna amen ɓuuli ɗum ana nato sa mi heɓa deyertaɗam mi yarna dabaji amen
ɗo e taweɗe muɗum fuu yoga e ɓeɗo rewɓele kana waɗa ko wawi yellana heɓa ko wurda won association mbayto kulle kecce moɓe joini to jawara hawa konte woni laamiɗo waldeni
mi wonɓe fedde wotere ko weltata ñamiriji e nandal muɗum hono foni guerte bambari bayeri muutiri mena fedde amen gollal muɗum fuu ɗo hono kabaru welde ko ñamiri tan dogota ɗum
kanko jawara hawa konte o holiti wiide walde mabɓe nde ana wondi fewde tiɗɗallaji nawɗi hono tiɗɗalla ko o sifi ana rafi heɓugol mabɓe machine ngaji mbaytoji kulle koɓe keɓata li guesa mabɓe ɗe kan e nokkule toɓe mbawi resude ɗum
werte hono ɗe kulle waɗa ko ñamete yata sono wala ni taw on jogui nokku laaɓuɗo sanne sabden hunde fo nata ɗe leydi bani adama ana hani laɓintinede meɗe wonde kewde nokku lobbo yalla ɗi golleji meɗe heeɓa waddede no wodiri mi wala mansi ndu ko fawdo amen namde ɗi ñamiriji min hassigini e muɗum jaati
tawede tiɗɗallaji ɗiɓe gondi fewde muɗum ɗi fuu ɓeɗo rewɓele kana wondi wadde immadaraji mumen fa hande yettade ONG en ɗiɓe gollita e muɗum yalla ana faaboɓe e golleji mabɓe eɓe jiiɗi kana koɓe lindi walla ɓe du yalla golleji mabɓe ɗi ana heeɓa yerude ɗum woni ko kanko Aissatou Kanté o heɓani studio tamani ko warti ƴiwde yelemani
golle otilaji ana e golleji ɓurɗi wadde keɓal kadiolo région Sigasso gendi gondi bangge kerol Burkina e Kodowar otel gotel tan woni ley muɗum saabu heɗum waɗi ɗum ɗum woni e anniya kanankoɓe gallure nde guel otel gotel tan hono sakitirto anni ko Mamadou Sama Sekou ittini en ƴiwde kadiolo dow faccitago kanko e Fatoumata Mayga
otel souvenir woni inde oɗon nokku hoɓɓe li gallude kadiolo e wi kanko kalfanaɗo nokku o rafi kirodiral e tawede fof keɓeɗena famɗi keɗanna Sadiat Coulibaly kanko woni kalfanaɗo otel souvenir to kadiolo
client ngaɓe amen ko ɓuuri hewde fuu yimɓe gollo projet ngaji ka joni projet ngaji ɗi fuu dariki luume wela joni sona ɗum arana yimɓe ana gonnoga fa heewi joni min ɓurata yimɓe ɗiɗo na yimɓe taton saabu nokku ana tiɗrimi goudron o tiliki frontiére ngaji ɗi du uttoto fe ɓoyata ɗum ana wawi latade sababu walludemi
e wi laamukoɓe commune o rafi hôtel e kañe ɗum famdere client en ɓe saabi nokku ana ɓilli ɗati le gallure nde nañaki ka wakkat joni noon kadi ɗiɗo tellaji foof keɓanama daɓere e wimaɓe keɗɗana Dawda Bamba kanko woni jokkotatoɓo maire kadiolo
so hôtel ngaji wala kadiolo ga en nawana ko suuɗi kadiolo wona nokku yirwinoɗo to laawol wala fuu yirwende wala zégoi mo jeeton o gellel kadiolo wonno ka handen hôtel ngaji gon zégoi ɓeyata allah fuppinɗo mobilaji ana gaɗa yaa warta dow laawol zégoi ɗum waɗi so nokku o yirwini goudron o fuɗɗi ka tilaki kano won mobilaji garoji ga enna ɗo e duuɓi sappo na duuɓi sappo e joyi fuu kadiolo ɓuranni
micitehen wiide wi kamɓe kumaniɓe finatawaji ɓe ko ɓuuri hewde lutallaji eko nande muɗum le leydi ɗa gondi e caɗele guila puɗɗi tiyallaji 2012 ɗi touriste enne kañe golloɓe on zég aji gonɓe client e moɓe ɗiɗon nokkuji ɗi na tanni koyɗe sanne ɗum woni ko Mamadou Sama Sekou gonnoɗo to kadiolo heɓani studio
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakirabe kabaru jingon ile region ngaji men de jaranto kutiala to temede temede sarabe sukabe lekol e humunibe kabaru ji sukabe kawri le chakida yonter jabbenande yambingol nyalom adne kayena do sukabe famnabe le ngendi kutialandi go hakkilo wadde no dirtane association pour le développement de la petite enfance de kutiala jonone arande fa wada imadara do yambingol holitingol ande sukabe be chu lekol yewbe le ngallurebe no dirta capital de l'or blanc e kollita ko andi do kabaru mergi tala tala filla filla fa yotta de rewtereji goddi no le di yewtereji sesle be tube hikana ba wi do kabaru no jam hebirta himbe gondita do le jam e dejere fa yotta do kabaru embargo o sakirabe njukina kabaru gito kayto holitama wede sukabe jenon sukabe lekol jenon dokama kake jangirde be dokama du attestation ngaji tiagal ko dandirgol wada burdo burbe jangude le cuudi lekol la onoku de yambere wada ma ala jabbido o to kayto fanda mudo wi ngoni be do hore yalla be sukabe ana beedene kuyam yalno beedirta jangude o golle holitama wede klobe jisei hunceni do no hore no jisei kay no be kolte wi de kanan ko be ile ko fa yotta de kanan ko be kay kawri e de yambere sakira abdou kadou de kabaru jika andoni fo do ba hebdo 3w.studiotamani.org na do fakiti do ba nodu numero via mon 37320 wassalam suudu dogotoro nyoro mawndu holtam wiyede ana laami sesukom ngaji nogay e jenay na be kolitiwi de kay himbe ana jaasanne sawro wade le di cuudi le kol de le di cuudi dogotoro accion hakke sakirabe du wonna ko kanan ko be cuudi dogotoro di kolitiwi de nyawuji ka burdi hewde ton don le ngene de holtam wiyede nyawuji popalle pofala fa yottade buballa e dogredu kanye yottade jabbeta no kambe kanan ko be ccrf o be kolitiwi de jogi tidallaaji kewdi leedin an hen no rafi tawrede gollobe hantibe kake guller kanye kake gullerde no faadi tidallaaji kebene jogala kambe horebe tul lekolbe be darta e kanan ko be leedi meden di kanye jombe anniyaaji lobbi paabobe no be kibirta kake gullerde e gollobe faabidure no fam kedde go docteur karamago ibrahim kulbali horejo goto suudu dogotoro e ccrf ton holliti haldidi e aissata jarado faccitan sita sidibe
pour parler de l'africanation sur les 100% attendus le district est
do kabar holita don li temdere ku domanno on mi hebi ko yata chafande nay e sedan nitan 2021 kayo holiti ni temdere fu ana yahi chafantati e joy le rewbe temdere fu ana wayi hebde rewbe hamlube joyon de mudum sa bi kabar mudo do ana holita handen rewbe jabbetebe le nukku antitirtedo cnp on ana hewi sedan tegal mudum hono ko habido pesgol cugal pamarogi ni temdere fu men heba wadde men heba pesde sugabe debbe men heba pesde sugabe debbe dum ko holita le doctorar amenanga sugabe ko hewi ko yata dubi joy han pesede battola tawra fu le temner fu medwa bamde hono cefan e jene e joy le golleji amendi me pesede en ko dum torraji mawdi di fete e mudo handen di golleji meden lafa yimbe gollobe sanne sabdina le sumi yennu ko jogade me wala jama ko fete di golleji doctorabe hokkata be amembe men nabale ennu ko je hedata jamar sorten wala medicine wala sage femme nanan mudo nyawno ana fandi sanne le genni bam ko hande meden lafa hono doctor meden rafa doctorum ko hewi le golleji amendi tegal mudo hono yimbe andi di golleji jaati spécialiste ana fandi e yimbe amembe men wala technicien kasin ko hebta di golleji no wodiri beede di torraji men wala hono kaaki golleri hono ordinateur facteur ambulance nanan mudum le nukku amendo men wala mobilaji fuko nabda yimbe amen nyawbe le nukku je golle men jogi le mobile gotel golledira amendo ko bamata yimbe amembe itakkay do ya rabbama ko torta hudum fu do wa hewtene le doctorat modon hande ko wima arande o lafi doctorat tan woni amen hande sabdina sum wala gollobe fes men nyawbe wari golle amen wawa yafude tegal mudum sum wala mobilaji du hono yimbe nyaw sandebe hewtu ngabe yimbe ndikku jojogal ana tidi
si on a pas de véhicule prêt ça ne fait que retarder la prise en charge des cas.